wanna kill them, man. Baddest man. Bombok man.
Show Rocky money. Show Rocky money.
Madaga the winner. Super team.
Show
classic
money.
Man.
Show Rocky money.
Boya.
Best time na kuona kamoyo kali dunda nzuri kama tunda macho ya kufumba goals na mabumba chini mazaga ya mtumba shori nilimpenda kwangu hali sana kama mpira na nyanda sauti kinanda kanlotet kama look na mkanda yes na kwanda na mpaga ile low kit inapenda
purchase your track now
show Rocky money show Rocky money show Rocky money,
oh no, yeah.
Show Rocky money,
money.
Show Rocky money,
money.
Yeah. Show Rocky money,
show Rocky money.
Alama tata, checking your malivoja. Yani wiko 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 wiko. Kani kamata, lady feki wanaka. Ilo siko 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 ah.
Napendeza bila shampoo akiwa mbali na misi wake uwepo panapo yupo nami nipo yeso bendera patao pepo ana tabia za kunguru kuliwaliwa kanguru moyoni kanipa uhuru lantern na shakulu matokeo ya mbivu ni kuzikosa mbivu
yani wiko 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 kani kamata lady feki wanaka
ana la muziki ya tulu kila kona amenona watu wivu wanaona mapenzi sio kuja si ya John Cena nimempata mwelevu
lady feki wanaka checking your malivoja yani wiko 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 wiko
Madaka. Madaka.